was a lew. Number four. Ine nika kama kuno sabuela. Ine nika kama
Zimbabwe,
they don't
take Namibia. Jarasiti. Mr. Mike. Kimofuni kira ime. Botswana. Junior Mayamula Boss Malau Mr. Plus Pakumanja Manager Pakawe Mr. Lungu Healthy Care Timothy Nangani Boza Malume Baera Mozambique Fela.